My wife was taken, Pink Fox. Once you land, you come out.
You come out.
Just a man, you're on
the cow.
Namanya so be young. Come out, one of one. So, Molo Motima. So, you watch in the colance. Would you watch a cola? Tomenya Motima. You are my love. You are my everything. Try again, me please. Wale wakuma, we koma wo. Omukwano go mwana oli, omukwano gwe. Obulungi bo mwana oli, obulungi bwe bulinga mata. Omukwano go mwana oli, omukwano gwe. Obulungi bo mwana oli, obulungi bwe bulinga mata. Nakubange kuba nzije wamwe na yengo mfuma. Mmanyi nasobya chakuluma we kube mutima. Nakubange kuba nzije wamwe na yengo mfuma. Baby mmanyi nasobya chakuluma we kube mutima. Katimbita mubanji ye gwantuka. Mkwano mpulira bambi nkusaba mpulisa ako. Mwenye so mutima bien kugamba binka bya na masiga. Uliro volumi chen kusaba weso nyiwe nabiri. Wali nasobya nalimuto kati nakula. Wembanze bobi chen kusaba vela kaipula. Ngila wengkulumia chobo kolo sivila mutima. Sharifu wakulaba na kuwa katunda bwe kamula. Sumululo mutima ni Mariamu wakakuita. Obusungu obufuga mifugo wange bienja galebio. Omukwano gw'omwana oli, omukwano gwe. Obulungi bw'omwana oli, obulungi bwe bulinga mata. Omukwano gw'omwana oli, omukwano gwe, obulungi bw'omwana.